It's the public announcement. JPM up on this one. President, how could we say? CCM one more time, baby. Let's get it.
My good falling does it.
Mago fooling Biozela, battle wapo slow mo, yendo leader wow. Kiongozi tumempata now, anatongoza tunavyotaka mbu tuseme wow. Ni CCM manega believe that, Magufuli yuko hapa wala tunashida. Nando kwanza naanza wala jamaliza, na waona wapinzano anavyopata shida. Usulize kuhusu rudi, mita, majibu, eti siyad na pa kwenye anga. Mita, majibu, na usulize kuhusu rudi, mita, majibu, sales ina pa kwenye anga. Mita, majibu,
Mago fooling those.
My nigga, I take you same my nigga. Tuna ona, tuna chapa, kazi mzee my nigga. Kile deto zembe my nigga, takula za chembe my nigga. Apa huli paka ufanye kazi her my nigga. Muslimu na hospitali mbona fresh. Kaongezi wa limu madokta mpaka manes. Usulize sector yoto lina guess. Right now bongo kama states. Usulize kusu rudi, mita, majibu. Eti siyad na paka nye anga, mita, majibu. Na usulize kusu rudi, mita, majibu. Sianzi na paka kwenye anga, mita, majibu.
Mago fooling those.
It's you the boy, baby.
Every summer, Kambi, we never forget you. Respect you.